Gazette Soti Televisioni ONN Oromia News Network Lama Dasu Dulati Wakonole Amale Hitajan Akadirectory ONN Sorsa Dabalajati Bulchin Soromia Mo Jerry Hunini Hujisaniti Miti Wan Shakamef Hidamejara Sahidam Totterk
Sambata Darbi Granala Digdemisa Date Barakumala Mafi Kudalama Akalakov Sotopiat Gazdestoni ONN Oromia News Network Lama Gazdesa Dasu Dulafi Wakonole Jiraman Purchin Samagala Burayut Tuatamani Rujiran Directory Olanan ONN Obosor Sadabala Akobosor Sanjiraniti Gazdestoni Kunen Namni Isambek and Jalahidamnan Gafachu Fuadra Policy Magala Burayut Demani Achit Tuatamani Rujiran Ojetota, Jelahid Amankana, Kama Jelato at Hingafan, Garu Hirion Yokan, Ojeton Walin Hojetan, Gazes Tota Hit Amankan, Gafatani Rujeran, Obusorstan. Gazdestoni kunne dasuf waqon malif to annujal olan kanjir kulkulefachuraf obogetaacho balcha hogana biro immota communicationi motumananno oromia dubisnerra
kesunana galaburayu kinamon sarfuna genyaw kesoti di suisa kawu karabbe kesetulachun kota kaman hojolan tuma sera milkane suf demamun to atama akajirami ifagone ra jere wongunis kan to ataman hojiga tatsumaw jikani mitageshani ara hojiga kuma kali tin karat dunta go chuan nan I was able to get a lot of money.
In
Bulchinsa magaalaa Buraayyuu keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamuun namoonni hedduun to'atamuun itti fufeeraa kan jiran obbo Geetaachoon sochii nageenyaa booressuu keessatti qaamolee hedduun magaalatti mandheeffatanii waan jiraniif sakatta'insaan olaantummaan seeraa akka kabachiifamuuf hojiin hojjetamaa jiras jedhan. Magaalaa Buraayyuu keessatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru namoonni yakka garaagaraatiin shakkaman nageenya booressuu waliin wal qabatan kan jiran obbo Geetaachoon warreen qoratamanii yakka ittiin shakkaman irraa bilisa ta'an ammoo gadi lakkifamu. Warreen ragaan irratti argame immoo seeraan itti gaafatamu jedhan. Akka Oromiyaatti nageenyi naannoo kana keessatti akka bu'uuf hojiin olaantummaa seeraa bakka maratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiras jedhan obbo Geetaachoon. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tahee Daamtoo Finfinneerra.